Huyu mwanamke penzi lake limetamalaki kasri na kila kingo za moyo wangu. La Azizi, wewe ni chemchem kisima cha mapenzi, na mimi Zabuni nimepokea tenda ya penzi lako. Hururain, mwenzako sikuyajua mapenzi, na we mkufunzi ulinifunza utamu wa mapenzi na nijuini
baby.
Yeah, machozi ya upweke yametawala, na usingizi wala sipati siwezi lala. So noma tena waifu ni msala, weza mini toka juzi misi jala. Me miss daughter, nime kumisi wewe. Maswali najiuliza nteza vipi mi mwenyewe. Chumbani ya kulaliki na nijia sura yako. Taweza vipi pasipo uwepo wako. Mama nanambia ima please don't cry. Hii mipango ya Mungu basi sote tufurai. Kulia lia ifaji kaze wape bye bye. Mapambano ya endele na nisichoke kutry.
I need you. Hold me tight ina, na kutaka kinoma, noma. Baby, I need you. Hold me tight ina, na kutaka kinoma, noma.
Love to love ya, moyo wangu nyanga nyanga nya. Acha sira fanya huruma. Nakupenda mpaka na umwa.
Yo, na nitamisi kwenda pamoja, yani church Sunday. Na next day ukijiandaa kwenda job Monday. Tumeishi fresh bila noma, kila kitu swa data. Na washikaji hawaishi sema kama mke nimepata. Tulia nami baby mama, tule pipi to enjoy. Na vichecho wasikutishe mana kwako skohoi. Kwako stoboy, baby mama kwako schumoy. Na unishike ni kushike kutengana hi-fi.
Yeah. I need you. Hold me tight ina. Nakutaka kinoma, noma. Baby, I need you. Hold me tight ina. Nakutaka kinoma, noma.
Love to love ya.
Yeah.
Moyo wangu nyanga nyanga nya.
That's right.
Acha sira fanya huruma. Nakupenda mpaka na umwa.
I love you too, baby.
Love to love ya.
Uh-huh.
Moyo wangu nyanga nyanga nya.
That's right.
Acha sira fanya huruma.
Yeah.
Nakupenda mpaka na umwa.
This is high grade music. High grade music. High grade music.